Atenga abe chibine chiri kuluyo lwa bula government echa National Unity Platform NUP gubage misaka dakubwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ati Bobi Wine asabye abawagizi mu district ya New York muliraneye yebuyikwe ati bamutemu bwabwe sigwa babenga basobola okumuwa akalulu kaide okubitiramu okubanga agangulero obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kyagulanyi nga ali kuwagirira musekyensi ky'ogwa muwagizi wali ebutema mu Njeru Municipality ku muliraano mu disitulikiti ey'ebuyikwe abuyikwire ekyama ati tomana gabe kasinga guno n'ogunaaba omukuzi ogwa mwena mwena okuba nga mwenyigira mu kulonda omukulembeze ow'eiwanga kuba galiwo enkwesi kwesi eddembwe ento okwonka amazibirira ng'eri y'abali kwenda okwenda okukomya eky'okuba nga Abannayuganda bona bona beenyigira mu kulonda omukulembeze ow'eiwanga babe nga bw'abanku dyo libati n'aba nakikola.
Kale mbategeza jukulo kuyinza okuwanga kwe murundi okusemba yo Bannayuganda okulonda president enchindamu kiwulire bulungi kuno kuyinza okuwanga kwe murundi okusemba yo Bannayuganda okufuna omukisa okulonda president kubanga mwalaba nga Museveni yalage zako kukozesa nobatimao ne parliament bajeo kulonda kwa president ki president bamulonderenga mu parliament ekyo yagala muleme kwekula abatakitegedde singa kijja naye okukyewa lajuina kwa natutya guno gwe mukisa gwetulinagwo guno mukisa tugwina okugoba emandwa n'abagikongojja nga saawa zino abantu abasukka 13 ku ttiimu yaffe
avumiriremu ebikolwa bya poliisi n'amagye okutulugunyamu abawagizi n'aba n'amakubo baabaira ali kutambulanga nabo mu kakuyagewe kyavaayo n'akubanga kino kiriira okuvuunyamu abantu wali mu bitundu eby'ekawempe eby'emukono n'ebifo ebindi ndi yabaira ali kutambuliranga olukola bati bezunzulyamu bagabana bangi
kati bamufudde mulabe era poliisi n'amagye kati bewerera era bekwekerera abantu si abakusimainja bakozi b'efujjo naye omuntu yenna akutte kamera kati bamulaba ng'omulabe kubanga nabagamba era nziramu ne mbagamba ti kamera y'amaanyi nnyo n'okusinga emmundu abantu ba wano ebuyikwe nekino njagala nkibagambe nti ensonga lwaki baagala okuggyako kamera zonna tebaagala kulaba kigenda mu maaso eyo muze mulaba batomera abantu batemula abantu bakuba abantu bakuba n'abakazi abakadde